tugenda Luwero mu Bulemeze. Kakati abatuuze okuva mu byalo eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Luwero basanyufu bya nsusso eri Obwakabaka bwa Buganda olw'okuteeka munnanga amaanyi mu nsiisira z'ebyobulamu ze bagamba nti zibayambye nnyo okufuna obujjanjabi eri endwadde ezibaluma. Bano nno basinzidde ku lutikko e Kasana Luwero awategekeddwa olusiisira lw'ebyobulamu olumaze ennaku bbiri nga luyindira mu kifo eky'abamu kwe twogeddeko nabo bategeezezza nti singa ensiisira zino munange zongerwamu ne bongera okubanga bazifuna awo bulamu bwabwe bujja kubanga munnange buterera ddala bulungi.
Kava muluka gwe Kabaka eri amagulu ge ganuma amagulu ganumira wano mu magumba ku vivi
namagala ta mberi ndeje Bulemeezi University mbamba de galubindi nsemenye enteekateeka ya Buganda ebyobulamu bwaffe nga tujja kweyaddala bulungi emirimu tukulaakulanye Obuganda. Nze mbadde musomesa ne nga sobola kusomesa baana kubanga mbadde sikyala babulungi.
Obambi kale kasita ofunye obujjanjabi wabula omuwanika w'essaza ly'e Bulemeezi James Kyeyunemba baali bana bawadde amagezi okukomanga okulindanga ensiisira z'ebyobulamu naye abagabi banene nammwe mufenga y'okwerabirira obulungi n'okugenda mu malwaliro mukebere bwe kibayamba okukuma obulamu bwammwe.
Tweyanziza nnyo olw'olusiisira Ssaabasajja Kabaka lwatuwadde mu Bulemeezi kuba kyabulabe nnyo okutuuka mu ddwaliro ne bakugamba nti singa wajjanga bukyali waali badde okolebwako naye kati wojjidde tekikyasoboka. Kati n'olwekyo omuntu okwewala embeera eyo yonna buli lwawuliramu enkenyera yonna weetaaga okulaba ng'otuukirawo mu ddwaliro osobole okufuna obujjanjabi obwo bwonna. Tokuuma lusiisira lwokka kuba kati n'olubaddewo muguno omwaka luyinza okukomawo oluvannyuma lw'emyaka eno oba etaano. Kati obulamu onoobwa obukuumidde Ssaabasajja Kabaka lwasindise abasawo nedda tweefeeko tulabe nga tunoonya obujjanjabi mu buli mbeera yonna esoboka.
Kati yesu abawuliriza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika nga yabadde omugenyi omukulu agambye nti enteekateeka nyingi zigenda kuba nga zikolebwa okulaba nga abantu ba Beene babeera balamu mu kiseera kyonna.
Mu mwaka 2024 Kabaka bwe yatongoza kaweefube ono watubeere balamu twali mu bimuli bya Bulange nga enteekateeka eno yali egendererwa okulaba okukkusa ekiruubirirwa kya Ssaabasajja Kabaka okusitula n'okuyitimusa embeera z'abantu be abasookerwako okusingira ddala mu byobulamu ng'era mu nteekateeka eyo Ssaabasajja yateeka nti wabeerewo okwekebeza okwejjanjaba n'okugemerwa kw'abantu ng'enteekateeka eyo yateekebwateekebwa okubuna amasaza 18 wetwogereranga wetuwulidde amasaza 6 gakalambulwa abantu bangi bafunye obujjanjabi.
Amina. Kale Ssaabasajja Kabaka awangaale enteekateeka bwetyo bwegenda maaso n'okubanga etambula nga tetunnawummulamu katusooke tugendeko kasozi k'abayivu e Makerere onako